nakumbuka tulikuwa marafiki, nakumbuka tulikuwa familia. Utotoni tulikula meza moja, chochote kidogo tulikuwa twagawanya. Bona sasa umebadilisha mwendo, kuna shida karibia unieleze. Tabasamu imesha kuisha potea kwa sura. Yeah, yeah. Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada. Nakumbuka tulikuwa marafiki, nakumbuka tulikuwa familia. Bona sasa umesha nisaliti, palipo mzozo ni vizuri kutatua. Binadamu hatukosi kuzozana, masengenyo hayana faida kamwe. Sama, ndivyo tuendele. Yeah. Oh. Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada
itakuwa sawa.
Mambo yote ndugu
itakuwa sawa.
Mambo yote dada. Nakumbuka tulikuwa marafiki, nakumbuka tulikuwa familia.
Programming is made possible by the Renaissance Foundation, committed to a unique scholarship program for high achieving, first in family college students with financial need. The Renaissance Scholars Program provides renewable financial support for up to 1,000 students each year. To learn more, you can visit trfwebsite.org.